Download music on Sora.
Peza paribe ine jonse ni kauka. Weze nightiness, ineba ni witness. Try your best just to make it quick. Kamu attend wona baby ni risiki. Kushoka peo na indera ni karibu pola. Ndalama sizi panga sense olo na fola. Hii kesi iliko emergency. Bwela onione baby ni kari patient. Sinizi wavene unanitesa. Ukamvera na zipani shindwe warengesa. Diwe karimba keka vinisa shihulo. Ukanisia neka nizankara wa munguru. Sifoti yanga venzo ni tumfya magais. Orona lakwa si venzo ni chita guide. Kumbukira vene tinapitia. Mwenkani ya stiatia masuka
unema.
Bwela timende ni nagula solutioni. Kaleza weze po desperate. After waenda ndepe naona space. Ninachinja pandine waku church. Luma hazite ati ukachiri single. Na kuyewa bwela tichite mingo. Kumutima chuwa banifuna tibwezane. Ivala bakudiala tikitirize chane. Wapomporo na chipondo flow mpombasi. Narema kutamba yobela mastete asi. Kaleza nipempa last chance. Nitea bwana mwevi na sirira. Ukaribe kufa batini makurira. Shani kanga kuchita pretend. Na papa daosa pweza
I remember
mesh.
I say I don't wanna move on. Sininga teso za kukonda so. Koma kunena zona inetima wanga. Mbaewe umakundabe. Nina zolo era kukala ndiwe. Pande kasingate. And I'm failing to keep it a secret. Ineo makukonda be. Tima, tima. Tima umakunda be. Tima, tima. Tima umakukonda be. Makukonda be.
Music on
Sora. MCO squad forever. Biggie Man Elijah.